poto sappo e nayo. Gideon bonni ko be aybe ben ko rewayno kon. Be ngure Allah den harno rewde dumaji mabbe ni. Allah yi wi Gideon lanchu o place be ma wonno rewde don piji ko wona Allah. Taja ngalle gal darno ngal don. Darna suudu rewirdu Allah. Gideon harno huli jama wondo don on. Kono hari mo fala rewde Allah. On jemma don o jetti sagataabe sappo o yaybe be lanchi o place ka be wonno rewde don Allahji mun ni. Jama on seetini fala warde Gideon. Kono be makko dandunum. Jati gibe Allah no mauni buri kala ko goddo woni rewde woni hayre woni leggal. Ko en toujours ko en rewmo.